buse abasajja twabazudde bye mukola twabita buse kati naffe twetegereza twaba buse abasajja bazibu omutuuka kyambuse afuuka bakuuzi akulimba tulobasinga nnyo bonna mulira weemanya eryanyi songa byakulimba byagamba bwe yakalaga balina obukodyo obungi batulimba balina w'omuwa omwoyo gwe asigala kukitinga afuuka wa puleya tebalina laavu obulimba bwabusuka balina w'omuwa omwoyo gwe asigala kukitinga twababuse abasajja twabazudde bye mukola twabita buse kati naffe twetegereza Whatever.